bileyim ya da sabah çekeyim.
Mami, kama ya katika kakadde.
Katika kakadde.
Bono nyachi wano. Kia wa ise wano.
Guards.
Madam.
Guards.
Madam.
Guards.
Madam. Take your position.
Kansa sulo muzada mbeko, koya kakada kanzalo kunzungilako. Oh, kete tekula, bebele nyakala. Oyo mwana ngeba lidelia muamelanya. Nike soma soma, watele liato. Orali mpangani numawe kechu kechu. No ulinamuli obusavu, nakatja kakulubi ya kolugongo. Olusoli mubatu, abevitiwa, nekenye nyongeza. Bukandale kriya nenevisa. Sanga kuketika kachipagula mbunzi zeklala kumbu kalanda wange echi soka kekabi kanka nyanyate kekachafi okalaka mubanange mpuli la swala kubanga kekabi kanka nyanyate kekachafi noku kayita manga mange swala katino kabalo muwendo kwensimbye zankuza kusasule banange kabalo muwendo kwa mamela kanyusa nakonga sasule Echo kumpito mwana wako chikome Nango kukaita mange chikome Echo kumpita mwala wako chikome Nango kukaita nyabo chikome Ale chikanga we mutude Kanzi jemba gambe songa Ebele lya nyamulu alero ndieganye Nena vana we tande angako Katino mubale vulichi muche kakona Okukuza chisasule Nomuendo go uyende wakame ketanga Kaguba we musasule Abange mubalo muendo kwe mungo ze kanywanga Chisasule Owa kanywela nzalo kogele Senteza genda Sasule, sase woku sasule na ya mama Iye, iye Sase woku sasula mabele Aganyosa Ne wade woku sasulo muzade Sase woku sasulo muwendo Obabu ichimu Cheya wayo okukuza
Mwala Osoro usasula nyoko kwe?
Yes, why not? Sente wezili, you know? Njagala kakiri alinge wulichimu, you know? Kwe gamba, ipo kumpita mwala wako, viko mwalo alilo, you know? Njagala, wekaba kansanze mkuo, kapita mwiliwana, you know? Nagewe mbaka sanze, mkaita mwiliwana, you know?
Nyo, yangu mwala wako usasula.
Katinze ya pule nanga nonyo nonela Wavangeli nongunyo uvivo Galoku za mabele nombogela Ogo musulo kukwa mesine guzi katia
Mwana wa Toiza kumsa sura
Mwana wa Chino chichi Mvi Chino chichi Mviri, kauta Chino chichi
Mbugambi mviri, kawasha katategela
Zorwe ya kukuzo kufambuto ngambeja Nombuza chiri, nombuza chiri
Kalawe, nababu kakutejiri takakala kusala lugoyeru wange Omanyebe hiyaru
Katinze ya kumile viso, nobulumi meuzi Kwa tite jirita Mwana wa
walemeddwa okunsasula. Tenasobola kusasula muzadde we, mwana gwe fukamira wenenye. Terikolero bajiro obasasa, kyonoogenda bakuweseza omupya. Obulumi bw'omuzadde nga kusindika, tayinza bugereza kujirita gyodduse. Ekisanga kyakusimbya olayira, amama obasanga looza sibiddamu. Kati oba mulema oba musiro oba muzibe oba omwavu ow'enkoboko oyoyo kuzaala. Obanga kasoma te kasoma te kakadde kali bwe bunza ke kakusindika. Tumba
omuzadde makula, wamulinga webasanga mukama. Newekalanga enkima, mulanga eri atatwalilanga yegomba. Newekalanga ensire, mulanga eri atakalilanga kazawa.
Omuzadde wa kitiibwa terijaguma, kyokoze kikyamu osaanidde wenenye. Yeyakuumira ntoko nabula otulo, kiba nakikuuna okusasula omuzadde tumba.
Nenenyeza mama mukizumpoyi wa muwendo, genda kwanjula mbanange tinobelubuto lwantelupe myezi omwenda. Genda kwanjula mbanange tiganoge mabeera kuganyonsa okutuuka wendi.
Omuzadde wa kitiibwa terijaguma, kyokoze kikyamu osaanidde wenene.
Nenenyeza mama mukizumpoyi wa muwendo,
yakuumira tukona bulo tulo, kiba nakikuuna okusasula omuzadde tumba.
Nenenyeza mama
laba enkuyanja y'abantu yekulumulula ngegenda kawale omusumayiga Augustine abizaayo olw'ebyamagero mukama byamukozesa. Bambiraba ne Beti mulungi eyajja mu maaso ge nga yazimba olubuto nga lwonna lujjudde amazzi, nga n'abasawo emulago bakakasiza nti ddala kansa ya muluma. Naye Pasita Yiga yamulabula nti eryo ddogo era namuwa ennaku 7 okubanga limaze okuddayo gye lyava. Kiki ekyaddirira? Oh my god, laba olubuto lwa mulungi lwabulira ddala era nakyewulira wadde bulumi n'omulundi n'ogumu. Era nawe wali eyeetaaga omusumayiga okusabira kuba kusumasasola bakulutindero oba jangu mu kansoli ngabeerayo buli wakubiri, olwokuna n'olwomukaaga. Ne ku Sande wabeerayo saaviisi ey'ebyamagero oba genda mu paaka empya obuuze zigende kawala ku kyaki omusumayiga Augustine bajja kutekera ddala ku mulyango gwa chat.